Oh, you mean- enyi wee chi ọzọ. Ya na nwata gwọcha ndụbụisi abana, nwa ugolo ụmụ awugolo echigbo ọzọ. Ogbo nna abana papa ndụ na-egadi o. Enyi wee chi ọzọ South Africa ka ife eje, nwa chiri ọba na-agụkwu mbi odogwuo. Ụmụ ọma chili nneba echichi yọm na-agụkwu, ekwilila nwaanyị ọma ịyọm onye mechi o. Nwunye awugolo, nwunye awugolo abana.